yetu saba, yetu mama na yetu baba. Anafanyuka hapa, apate ugali wa kushiba. Na hana msada, alimzalisha kamkimbia. Yani huyu dada, ukimwona wezi mzania. Ndugu wamemtenga, nyumbani pia wamemfukuza. Eti kisa na danga, ukiwa nafanya kusambaza. Oh, nasema
mwacha rangi, mwache 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 mwache,
mwache 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 mwache.
Mwacha dangi, chochote apate. Huyu mlimbwende, ainuke na yokote. Anacheza pande zote. Humlishi, humvishi, umekujobishi kama rada shishi. Mwacha tu adangi, chochote apate. Huyu mlimbwende, ainuke na yokote. Oi, mwa Chess bicho.
Mwacha dangi, mwacha 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 mwacha,
mwacha 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 mwacha.
Mel Hop, the big boss, the big boss,
over.
The big boss.